Sacho onyambye nange ukurumiziwe mukama silina chenkosenze silina cheneyambye na yekwe tata omutima gw'omulungi omukono gw'omuwonya tolina golemesa kufuna sanyi Tawoku mama sikugeza na muchala mbono wasinga mukama twala matendo kuwa matendo
matendo
kuwechitiwa byonna bitwale mwonya
sisemo kabaka
wanago mukwano
wanago mukwano
wala ngechisa Wow.